Kusi mama, mimi kusi mama. Watoto karibu tulia, watoto karibu tulia, mimi kusi mama, una upendo, si mama, mimi kusi mama, na tamani, si mama. Watoto karibu tunia, watoto karibu tunia, watoto ni karibu tunia. Kusi, mimi, mama, mama. Watoto ni karibu tunia, mimi kusi mama, mimi kusi mama. Ya 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 ya, hey, mimi kusi mama. Si mama, oh, oh, na upendo. Watoto karibu dunia, watoto karibu dunia. Stomp, stomp, stomp. Hey, yo. Stomp, stomp, stomp. Hey yo, stomp stomp clap clap, stomp stomp clap clap, stomp stomp clap clap, stomp stomp stomp, stomp stomp clap clap, stomp stomp clap clap, stomp stomp clap clap, stomp stomp clap. Mimi kusi mama, oh na upendo, si mama, mimi kusi mama, oh na tamani, si mama. Mimi kusi, mimi kusi, mimi kusi.